osirise nnyo mukama, mukama osirise nnyo nawe, osirise nnyo kitange, tata osirise nnyo Yesu, kikado yogereko konange, kitange osembeze woli, kikado ntikule migugu, kikado nyambaze mbule baswali. Manyi buli kirungi kiba kyaffe, anti sente dali tiriwo, ebyokulya byali ntoko, samanye naku nga toto, naye kolo byakyuka, muzeyi we yafa ne mali bagitwala, abantu siba. Osirise nnyo mukama, mukama osirise nnyo nawe, osirise nnyo kitange, tata osirise nnyo Yesu, kikado yogereko konange, kitango sembeze woli, kikado ntikule migugu, kikado nyambaze mbule baswali. Nkuze nena kuna yekuze, mukama nzize njoli, kitange nitago nyambe, embere nojikoye, tata nitago ntase, yo mawori ya mafaita maena jema everything. Osirise nnyo mukama, mukama osirise nnyo nawe, osirise nnyo kitange, tata osirise nnyo Yesu, kikado yogereko konange, kitango sembeze woli, kikado ntikule migugu, kikado nyambaze mbule baswali. I'm coming.